ayi mukama gwali waggulu ennyo nyini ggulu n'ensi eno tukwebaza olw'obulamu bwe wadde bishopu waffe Metropolitan John Lwanga era n'akaseera kano k'omutwaliddemu tusaba omwoyo gwe eyo gy'okututte ogulamuze kisa okuteeka mu paradiso
amina
ettaka mu ttaka n'effu mu ffu tusaba mukama Katonda gy'akututte akulamuze kisa mukwano gwaffe ogenze ogenze kitaffe naye tulumiddwa ani sesadi ani filutadi ani apologetiki ayimirira ku mazima nkugambe tunyweddwa nnyo mukama gy'akututte omwoyo gwo akulamuze kisa ekijjukizo kyo tekirikoma tekirikoma ekijjukizo kyo tekirikoma tekirikoma ekijjukizo kyo tekirikoma tekirikoma ekijjukizo kyo tekirikoma Bishop John Lwanga
kansubire tuli waggulu ew'omutonzi oli waggulu ew'omutonzi kasubire tuli wamu na Abrahamu Isaka ne Yakobo
ekijjukizo kyo tekirikoma tekirikoma ekijjukizo kyo tekirikoma tekirikoma ekijjukizo kyo tekirikoma tekirikoma ekijjukizo kyo tekirikoma Bishop John Lwanga in our songs in our hearts you remain Bishop John Lwanga in our songs in our soul, in our hearts, you'll be remembered, Bishop John Lwanga.